Copy Hits.
Aha! Abumbumbarire, ahamba. Abumbumbarire, ahamba. Abumbumbarire, ahamba. Abumbumbarire, ahamba. Abumbumbarire, ahamba. Abumbumbarire, ahamba. Abumbumbarire, ahamba.
When you talk in Yami B.
Hey handsome boy, how are you?
How are you? Pon me mwacha is tizu.
I need to talk to you. Do you understand?
Twende na noma hata mimi ni understand.
You have someone special in your life?
Ningwe ananda sababu ndo nisema unataka wife.
I'd like to get to know you better.
Hata hivi nilivyo mbona mitani na peta?
You know, I think it's just so funny.
Na unataka kuingia kwenye hii funny?
Don't you think we make a handsome couple?
Hata ukupia mahandsome wapo.
Help me around town, I think I'm stuck.
Ningekuambia tangu mwanzo ka stuck.
And I, sunny, I need to buy a car.
Mitaa sinza hivi mindo na car.
Can you tell me where do you live?
Hey, washikaja kitona lazima one wivu.
Do you understand what I just say?
Inje I understand it kama siko say.
Bonjour. Na mini wa maruku ya juu.
Kama sawa.
Nitoke ni bingi si hatuna nja.
Shete.
Niko na wewe tu sendi sehemu.
Selavi.
Nisha kugambira ni wewe na mi.
Bonjour.
Na mini wa maruku ya juu.
Kama sawa.
Nitoke ni bingi si hatuna nja.
Shete.
Niko na wewe tu sendi sehemu.
Selavi.
Nisha kugambira ni wewe na mi.
Abumbumbarire, ahamba. Abumbumbarire, ahamba. Abumbumbarire,
Bashwaidi banyita baba ko.
I almost forgot this. My name is Candy.
Usiali hata mimi yusho huo spendi.
Would you please sit here close to me?
Mi mwenye mtu mwenye bosi mzimi.
Would you mind if I give you a kiss?
Mi mwenye huo naogopa sana fisi.
Tonight I wanna give you all my love.
Mi muoga sana kwenda kavu kavu.
I won't put anyone else above.
Hakuna kututisha hapa mwenye na ubavu.
Don't be a shy guy, tell me that you love me too.
Natoka shy town, japo niko East Zoo.
I think I'm gonna love you so deep.
Hata usogope sina tabia za kudipu.
I was born to have the African adventure.
Kweli nimesha fanya kazi na venture.
I can be whoever you want, even a little freak.
Nakwambia ukweli mwenzangu, kweli hata sikufichi.
What?
Eh?
What did you say?
Ni kweli kwetu guest zimepanda bei.
Bonjour.
Na mimi ni mwana maruku ya juu.
Kama sawa.
Nitoke ni bingi si hatuna njaa.
Shete.
Niko na wewe tu sendi sehemu.
Selavi.
Nisha kugambira ni wewe na mimi.
Bonjour.
Na mimi ni mwana maruku ya juu.
Kama sawa.
Nitoke ni bingi si hatuna njaa.
Shete.
Niko na wewe tu sendi sehemu.
Selavi.
Nisha kugambira ni wewe na mimi.
Bashai Jamrimo. Nalina Hamibi. Nalina Pancho.
Tuka beats.
Baba Stylist, you know. Big up to Karemi. Big up to Birungi. Big up to Tino Mukama. Big up to Rayongeza. Big up to Kiarusi. Tibanyenda, Muganyisi. Ruta Shopia, Kamukisha, Kokubanza, Ndamugopa. Big up to Oscar the Big Boss. Maruku Mrimo. Mbake Isebo Noko Mpao.
Tracking in Yami Beats.